Salute Cuba. Ekiseera kituuka eby'ekiya ye nako zembadde bw'omu okumala akabanga kati mpulira ngonze ebiseera by'empewo bibadde nga wonga sirina na kyentya naye kati mpulira ntidde enkuba eneetera okutonya najjawa anafulumiza epipa n'ennembe kamazi n'olwekyo akakisa bwe kabaawo kanfuna owange nkimale Benina, badabe wani semiti mane munonya ne mungulwa Manange yono, ya nyia biona ne sigariro kumulo woza
Eno ye kuko yange mwene kwe kanga Ya kuko ya zima menji Yange biona ya nami kuma kwa Mabutu watu kenze mulubiri Akarefu mkuta kuta Anyway batu kenda
Makanzu, olwa nalabikatya mu fitting Yenga njogedde nnyo bambi I'm addicted to you Twala munange toninza You've got the chance Ebintu byalavu byetaagamu okwesula eddala Muno nomwagala Nobalaga ku sente nobanumya Kati labayo bwe mpunze Ninange mmesengeri kamasu Wabula kyenzudde Sweet muti mulabikange yanunze Eno si love Tususewo tufuse kyerolerwa Welaba abantu bwe bakunganye Mubaze kulaba abaana beyagala Kyokanga wangambe Bino bye balabe bingi It's a beginning Mabebya mu sorry Bye wangambe okusirikira Ate byogedde True love mpunziza
Eno ye nkuko yange mwene kwekanga
music.com